nipe mundu nikate, nichanganye nidate, kama soka pige chenga nikabe, pige mashuti nidake boy. Mi mgonjwa nipe dose, nipe sindano nipone, tiba yako mina enjoy, nipe chanjo ya matone. Zilambezi tomase, bolibo za kindali zipapase ni bebe, nilushe ni pakate, misamba ya kihaya oh give me love, give me love. Oh, oh baby, ooh, give me love. Nipe nikupe, nipe yote utamonjo, draha mapo. Oh baby, ooh, sio gari sio nyumba, ila tamu ya mapenzi ulionipa. Takiwa chini ntalala, ile mlali mini wenawe. I'm in love with you, I'm in love. I'm in love with you, I'm in love. Ooh, wajua kunifanya minime. Kilele ninasimama kama mwenge.
Zilambezi tomase, bolibo za kindali zipapase ni bebe, nilushe ni pakate, misamba ya kihaya oh give me love.